Mpenzi wangu wiko choyo, siku zote paka vile. Mpenzi wangu wiko choyo, siku zote paka vile.